Azuka umba kabari muzima Iwe wambie kwa ubunu bebu manjije Kenza mkorea Yesu njama mamaza Uwari mazi yuko numu nyabyaru hatwa Niza mshibisha kandibi munezeze Yeah.